ulichonipa nimeridhika. Hata nikilala minalala pembeni yake. Oh mapenzi, ninachompa natosheka. Hata akilala analala pembeni yangu, iwe kwa boda boda ama kwa bajaji. Ameridhika, ameridhika, apike ta bila mboga, hata tunywe maji. Nimeridhika, nimeridhika. Kuna mapenzi yenu, kuna mapenzi yetu sisi. Anachonipa naridhika, anachonipa naridhika. Kuna mai wenu, kuna huyu wa kwangu mimi. Ninachompa natosheka, ninachompa natosheka. Oh baby boo, oh baby boo. Ah, ni wewe tu, 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 ni wewe tu. Oh baby boo. Tazusha sana maramuni maraiti sikufai. Hey baby sunajua. Oh asante kwa kunipenda. Oh asante kwa kukupenda. Asana zaje tena oh kukutenda. Asana chaje oh kukupenda. Mapenzi yetu sisi. Anachonipa naridhika, anachonipa naridhika. Kuna mai wenu, kuna huyu wa kwangu mimi. Ninachompa natosheka, ninachompa natosheka. Oh baby boo, boo, boo. Oh baby boo. Ani wewe tu, 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 ni wewe tu. Oh baby boo.
Exclusive from SureLoaded.com.